Yeah, this is All Star Combination. US and Clean Boys. Baraka Pro. Joy Records.
This gosh of Lou.
It's Emerald P on the beat.
Tuki ya nini, wivu ya nini. Sisi ya kitaki wivu ye. Wivu yako ni party yangu. Sisi mwezi mwala tupenda sana. Tuendele mbele na kazi yetu. Wanya wivu wa waji ya kama. Mwishi yabo itakuwa wapi. Yeah, this gosh. Farase tumito.
Wivu ya nini. Dugu zangu wivu ya nini.
Wivu ya nini.
Chuki ya nini? Kila siku chuki ya nini?
Chuki ya nini?
Wivu ya nini? Ndugu zangu wivu ya nini?
Wivu ya nini?
Chuki ya nini? Kila siku chuki ya nini?
Chuki ya nini?
Kapongu perishido da ikoya idoro ineyongo ya mecha chopokelo iringero iwoche sayango chalu nyok mubeporo lembe parazo iloko dunga daru juro nyelo kumango abimedo irikero ineyongo ya dung abirian geno chero. Yeah, African boy,
Game boy, cha. Team tishwe kari bini kwa, kani kwa rotisha luangi nija kwa. Para manya nok ena swalu kuda kwa. Uketo tindu pelunga nija kwa cha. Kimatish mukero eno taro peri. Bele shaw bene tia taro peri. Kimbo tego kari shungi wigiri. Kimati mozo inena kwa kunyeko. Kata pui jal marido kupeko. Napi levo jala levo peringo. Tani pemo kuda pemo kudingo. Inuba draga draga chalu veja jogja. Timbu kero weki bini beja guo. Tino wero edo wangeyo wane. Ukedo sawa cheka towa bero bini kwane. A game boy, yeah.
Still boy, wivu ya nini, chuki ya nini. Mamba nini amutaki tu imbe. Rafiki sangu li imba nyimbo zake. Yote muka sema ikatoka mubaya. Hatutaki wivu, hatutaki voba. Wata voba yote tutashusha wawo chini. Yes, still boy, tutapika wawo sawa Rambo, Rambo.
Yeah, ndulo tithana kambu makani din. Fobojo tina anike ni za saviri. Yeah, majo ike. Apori mazo matindulo dingade. Yeah, mazo ingba. Apori mazo matindulo dingade. Nate jala windu cho doki cho cho. Weni wecho nozo abe windu. Teki kada kumyaka dikero. Yori bangare ibi kwa ukisa. Tekungoke abidu nga duonga. Yeah, abidu nga duonga. Saparto duonga ni kume choto de.
Mama vene Minurom, it's a big mash of a lure. Kate salama, etiquette lava. Wanga share le luange. Elton game luta, se met ma wazo bijite. It is game boy, happy boy, it's B. DJ Vanja, beti nangai boy kainos.
Isa lamur, maratatu na armatu. Dironga barona.
Yeah, it's a discourse. Papa modeste, mama modeste. Yeah, kropa to kuba. Voilà avec Modé, Ramanga Jovan, El Zeblake, totalement, Beast Boy,
Ramanga Kasangaki, Ramanga Wizi, Bozo Mote, Petit Nanga Pasco, Bozo Mote, Ramanga Asimwe, yes, Steel Boy,
Avadetie Emmanuel, X Boy, Ramanga Yato Amara, Dani Mambasa, Chowundo Baro,
Beast Boy, Boys.